solo nenhlale kujulene naphansi kwamanzi nithangene kanjani kulesizibani.